Remember where you got it from. Zambian Music Promos, don't see old.
No, that's son.
Boy.
Iliwe. Forgot what I did.
Basopani wadani waneuza kutine kole wachisaka. Kukula kwangu nea lungu amati aini simfuwa. Koko bako mbango sana bankuleza wede wede mbelega basaga. Nidi uli wanyami nivelega basaga.
Swag on lock, munga nilu maselo. I don't give a damn on pussy number seller. So sexy in a life in a wasela. Marwa model was a janky. So like manani sumuna na bakaji. Okay, piti semo, moyo wateli wankana na laki. Yopanga vishiriki tosa, faga machine pakati. Koko bioko, opinion ina inegwa nyogo. Sarari kireti ya bugogo. Na change it go no but I'm tengo, I'm sorry I so good in kitizoko. Uwa mpaka mbe moko moko. Famu shasha bantola ndifo poko. Nine ndegwa kuleta mashoko le kutika soko. Basopa ni wadani waneuza kutine kole wachisaka. Kukula kwangu nea lungu amati aini simfuwa. Koko bako mbanga sana bankuleza wede wede mbelega basaga. Niti uli wanyami nivelega basaga.
Kwenye matunko tule puisha nyalolela mpepe nsunko. Anyway ni kutamba ule isuka sana munina. Na kupapata ni pabantu mulile. I don't care ya shaninu inobwadwa na nguvu shote shandelwila. Naona ikakaleva sinsi katwishi. Nga fibiongo fiena nshitina kashishi. Kontolo la mlaiki finsi. Fiba mudala mwilenga nduso mchinsi. Nisi mufaja mbesha. Kionse mulila tiyo ni mpesha. Nalipupa ni fifine na lelo munje bende buwela. Fujikumatunda macha. Fujikumatunda macha.
Basopa ni wadani waneuza. Kutine kole wachisaka. Kukula kwangu nea lungu amati aini simfuwa. Koko bako mbango sana bankuleza wede wede mbelega basaga. Niti uli wanyami nivelega basaga.
Double.
Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers, don't see old.